Radio Pulpit, 657 AM.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst as we greet all the listeners at Radio Pulpit ngegama lika Jesu. Manje, our scripture reading esifundayo yiso esiku Genesis chapter 3, verse 8, sifunda until 10. Lapho uma kungena isono. The Bible tells us lapha ku Genesis chapter 3, ku verse 10 wakhona. Lithi leli lizwi. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid, so I hid." Silibonge izwi kaNkulunkulu ekuseni kwanamhlanje. Masilibheka futhi laphayana kuverse 11 yakhona uthi uNkulunkulu kubo, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree from which I commanded you not to eat?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it." Then the God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me and I ate." Manje ekuseni kwanamhlanje sikhulumile kuleli viki eliphelile sakhuluma ngokuthi uma kungena isono kwangena ukufa, kwangena nezinye izinto ezihamba nalokho, and okunye kwazo sikhulume ngendaba ye-fear. Manje i-fear sikhulumile ukuthi ama-psychologists, they even now gave the names kuma-fear, bazibiza ngamagama athile. Sikhulume ngendaba yokuthi kunabantu abasaba ini ukugula. Manje lo muntu osaba ukugula umuntu owenza noma yini as protector ini ukuthi angaguli. Manje kukhona nenye phobia abathi ithermophobia. Manje leyo kuthiwa is the fear of death, umuntu osaba ukufa. Uyazi ukuthi kukhona abanye abantu nje abakusabayo ukufa ngendlela emangalisayo. Ngani? Ngoba manje uma ungabe umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni, you won't be afraid of death. Ngoba izwi likaNkulunkulu liyasitshela lapha kwincwadi yamaHebheru kuchapter 2, liyasitshela izwi kaNkulunkulu from verse 14 to 15 wakhona kumaHebrews chapter 2. Lithi leli lizwi from verse 14, "Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by the fear of death." Manje, when we look at that word, iyasitshela ukuthi uJesu Kristu ebe umuntu waba senyameni enzele ukuthi yini, ashare igazi lakhe, ashare ne-humility yakhe azifanise nomuntu ngenjongo yokuthi azodestroya ophambe ukufa okuyena ongusathane. Bese kuverse 15 lithi, "And free those who all their lives were held in slavery by the fear of death." Kusho ukuthi umuntu osaba ukufa uyislave. But akazazi ukuthi uyislave. Kodwa lithi kaNkulunkulu uyislave sokwesaba ukufa. Have you seen abantu abasaba ukufa ukuthi noma ephuma egardini lakhe makabona amanzinyana nje achithiwe, or bekukhona kuthiwa yini ekuseni kwanamhlanje kukhona lento ekuseni, uba umuntu ejew yasekuseni, uba umuntu osabayo, kuba ngathi manje khona umuntu othele lento ezwa majuba ephezu kwe-ceiling, kube umuntu osabayo. Bese kube labantu abahamba beyobuza, "Ngani ngoba usaba ukufa?" Manje ngani? Ngoba akazi ukuthi uJesu Kristu, lithi kaNkulunkulu, uzile ngokufa kwakhe ukuthi ezodestroya isitha, ukuze bona laba bantu abaphila in slavery sokusaba ukufa babe delivered. Many people namhlanje benza izinto eziningi ngani ngenxa yokusaba ukufa. Ngoba uma ufika kulomuntu oyakuye uma ungenayo uJesu Kristo uzokutshela ukuthi uma ngenzi lento uzofa. How many people abayenziswa izinto engasiyizo ngani ngenxa ukuthi basavukufa? Manje izwi likaNkulunkulu lesitshela ukuthi uJesu Kristo uzile kuzokhulula abantu abasabukufa. Izwi likaNkulunkulu lapha kumahubo 46 kuverse 1-3 uma umuntu ekufanele ukuthi ulikhulume leli lizwi, ithi trouble may come, we know ukuthi lingezi trouble, but izwi likaNkulunkulu lithi God is our refuge and strength and ever present in time of our trouble. Manje uNkulunkulu he's there in the time of our trouble. uNkulunkulu ufika lapho sise troubleini abe nathi. Manje abantu abasabukufa, when they get into trouble they are scared of death, not knowing ukuthi God is our refuge and a strength ever present in time of our trouble. uJeremiah wakusaba na wasaba, face fear, when makabhala kwincwadi ya Lamentation ku chapter 3 ku verse 57 uthi I called God and he came in and said do not fear. Kusho ukuthi manje uJeremiah naye wayifikele esikhathini esiningi ukwesaba, kodwa uthi ngathi mangibiza uNkulunkulu, uNkulunkulu weza wathi do not fear. Manje uma ungekambizi uNkulunkulu ekusabeni kwakho ukuthi Nkosi ngiyasaba, God will never come. Kufanele ukuthi umbize njengoba noJeremiah uthi ngathi mangifikelwa kwesaba ngambiza uNkulunkulu, uNkulunkulu wathi kimi do not fear. Manje lana siyazi ukuthi nezwi kaNkuluNkulu makushiwo indaba yokuthi ungesabi, it appears 356 times in the Bible. Ngani? Ngoba uNkuluNkulu uyazi ziningi izinto ezizenza ukuthi sisabe. Uma sibekele nama-news okuthi kwenzakaleni kuphi, uyasaba kuya lapho, or kwenzakaleni ngani, uyayisaba leyo nto leyo. Manje uNkuluNkulu each and every day usinikeza ido yokuthi do not fear. Manje uma sibheka indaba kaSawuli lapha ku First Samuel ku chapter 13, uSawuli wayeumuntu wayenefear from the beginning, ngoba noma sekekhethiwe ukuthi uyoba inkosi, lithi zikaNkulunkulu ngalo lona lelo langa uma bezompresenta wasaba waze ongena ngaphansi kwetafule enefear. Kusho ukuthi low self-esteem ke yena. Waba ne-low self-esteem, wongena ngaphansi kwesitafule ezifihlile ukuthi manje uyena ekufanele ukuthi abekwe, sekebekiwe. Manje lana sithola ukuthi lapha kuncwadi ka-First Samuel ku-chapter 13, uSawuli wayenikezwe ama-instruction from ku-chapter 10 ukuthi bathi kuye uhambe uyohlala eGilgali for seven days. Uzothi ma uqedi 7 days kuzokwenzakala ukuthi uSamuel ezokwenza into ethile ezokwenza ukuthi manje bayokubeka esihlalweni sakho. Manje izwi likaNkulunkulu liyasitshela lapha yana kuncwadi ka-First Samuel ku-chapter 13 wakhona ku-verse 7 lithi Saul remained at Gilgal and all the troops with him were quaking with fear. He waited 7 days, the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal, and Saul's men began to scatter. So he said, bring me a burnt offering and the fellowship offering. And Saul offered up the burnt offering. Just as he finished making the offering, Samuel arrived, and Saul went out to greet him. Verse 11, what have you done? Asked Samuel. Saul replied, when I saw that the men were scattering, and that you did not come at the set time, and that the Philistines were assembling at a mishmash, I thought now the Philistine will come down against me in Gilgal, and I have no sort of the Lord's favor. So I felt compelled to offer the burnt sacrifice. Ku verse 13 lithi, you acted foolishly. Samuel said, you have not kept the command of your God he gave you. If he had, he would have established your kingdom forever over Israel all the time. But now the kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him a leader of his people because you have not kept the Lord's command. Then Samuel left Gilgal and went up to Gibeah in Benjamin. And Saul counted the men who were with him. They numbered about 600. Manje, uma sibheka leli lizwe silifundile. Lapha sibona indaba yefear. Ukuthi uSamuel, uSaul, waye umuntu onefear. And noma enikeza ama-instruction, ukuthi imalana, kuzofanele ukuthi uyohlala eGilgal until 7 days. Uma kudlula 7 days, khona into uNkulunkulu azozenza kuwe ezizokwenza ukuthi uyohlala uyo-establisha kwi-city yakho. But uthe makabona abantu ebenabo bebaleka ngoba lithi babetatazela bonke bebona amaFilistini engekho nakule ndawo bakuyo. AmaFilistini akwenye indawo, but they started to shake, and beshake kanjalo yiloyo fear leyo lithi abanye baqala bamshiya bahamba. Uyabona yini? Ngithanda ukuthi ekuseni kwanamhlanje kwenzeka ukuthi abantu bonke bakushiye, uze usale wedwa, ifamily yakho ikushiye, abantu bakushiye. Kodwa ngithanda ukuthi ekuseni kwanamhlanje kudingeka ukuthi ungesabi. Ngani? Ngoba manje yena wathi makabona abantu bemshiya waqala wasaba, waqala wenza izinto engafanelanga ukuthi azenze. Njengoba izwi kaNkulunkulu liyasitshela ukuthi wenza a burnt offering ebengafanelanga ukuthi ayenze. Manje uifye isenzisa izinto engafanelanga ukuthi sizenze, size silahlekelwe yilento uNkulunkulu ebeyibekile kithi. Ngoba kubeke into enkulu kuSaul, but because of fear uSaul wazibona kwenza lokho. Siyakhumbula ukuthi akagcinanga lapho uSaul. Lithi izwi kaNkulunkulu, uSaul wazixosha izangoma e-Israel, but ekuqhubekeni ngoba wayenefear seke zixoshile izangoma seziyeko indo zingasekho la. Uthe makaqala waqala ke manje izinto mazimvelela, the very Samuel Saul wahamba wayesangomeni eyobuza kuso. Ngani? Ngoba lithi zikaNkulunkulu malifunda kwincwadi yamaChronicle, ebeyobuza kuso ngoba engasamuzwa uNkulunkulu. Ngoba uma ungalaleli, uma unokwesaba, ugcina wenza izinto ezikwenza ukuthi usuke ebukhoneni bukaNkulunkulu, uze wenze izinto ezingafanelekanga. Ngoba wagcina manje sekefuna ukuthi azwe uSamuel, iphimbo likaSamuel esengcwabeni uSamuel. Namhlanje vele kwenzeka abantu abanefie uzobathola njalo besemathuneni. Kukhona izinto abayifuna emathuneni ngoba bayasaba, baze bathi basishile abantu abalele bangishiyile. Ukushiya kanjani lo muntu ngoba ulele ulinde ilanga lakhe? Manje kuseni kwanamhlanje ifiye isenza izinto eziningi ezingafanelanga ukuthi sizenze, ezenza ukuthi size silahlekelwe uNkulunkulu ngenxa yale fiye. Elithi zikaNkulunkulu wagcina lo muntu sekehlaselwa imimoya engcolile, sekehlaselwa amadimoni. Kwakudingeka ukuthi kubize uDavide ezoshaya uHadi ukuze la madimoni ahambe kuye. Manje ifiye ingenza yonke into. Sibona abantwana bethu namhlanje bagcwele gcwele bagcwele izinto zezangoma. It's because of fear. Makafika lapho enale problem bamtshela ukuthi uma ngayenzi le nto you are going to die. Manje siyayibona ukuthi fear yenza izinto eziningi. Bheka indaba kaJeroboam. UJeroboam izwi kaNkulunkulu liyasitshela ukuthi waye he was a man of integrity, a server kahle. Kodwa ithe uma uNkulunkulu wamchuza wathumela a prophet ukuthi iya endleleni ethile uzomthola uJeroboam, bese udabula ingubo yakhe umthatha 10 yamapieces umtshela ukuthi these are the kingdom uNkulunkulu amnikeza zona, ushiye 2 for uIsrael. UJeroboam waqhubeka, but ngokwesaba ukuthi makaye eJerusalem beyokhonza uNkulunkulu nabanye abantu laba ekufanele ukuthi abalide, wagcina manje ezenzela iThixo khona la ekhona. Athi abantu, yazini, anisaye eJerusalem uyokhonza uNkulunkulu, nizokwenza khona la. Ngani? Ngoba esaba ukuthi he may lose these people uNkulunkulu amnikeze bona ukuthi abalide. Siyabona ukuthi ifiyem yenza izinto eziningi ezagcina ukuthi uJeroboam alahlekelane nobukhona bukaNkulunkulu, abe neyithixo zakhe, aqale manje azenzele abaprofeti okungabakhe abenzwe huye waqala amanzi wakhonza ubhali instead of ukukhonza uNkulunkulu lo ombekile manje ziningi izinto manje uma sibheka nempilo kaPetro uPetro wayembona uJesu wathi wena lo Jesu uJesu wamalawa ukuthi azokwazi ukuhamba phezu kwamanzi njengaye uJesu wathi kuye come but siyathola ukuthi makufanele ukuthi ahambe seke hambe kancane wabheka phansi and he started to drown manje yilokho ifiye eyenza yokuthi sithi sesihamba phezu kwezinto uJesu athi sihambe phezu kwazo bese sibheka phansi and masibheka phansi we are taking ourselves down bese siyasaba size sidrown eyintweni engafanelanga ukuthi sidrown ekhona that is why the word of God lapha ku Hebrews chapter 12 ku verse 2 it tells us ukuthi we need to fix our eyes unto Jesus the author and the finisher of our faith manje ekuseni kwanamhlanje many men you'll hear them say abantu bazothini abantu esikhathini esiningi mabenza izinto zabo bazenzela ngoba besaba abanye abantu bengamsaba uNkulunkulu athi abantu bazothini enza izinto ngani ngoba ufuna ukupleasa abantu manje asimsaba uNkulunkulu uma simplease abantu manje uma silibheka izwi kaNkulunkulu ukuthi manje kufanele ukuthi sisaba abantu njengoba nehubo 118 kuverse 6 lithi the Lord is on my side I will not fear what can a man do unto me umuntu angizokwenzani kimi I will not fear ngani ngoba uNkulunkulu he is there to protect me uNkulunkulu he is there ukuthi manje asibheke ubusuku nemini but that does not mean we need to be naive that does not mean ukuthi manje si trust everyone ngenxa yalokho manje ekseni kwanamhlanje sikhuluma ngendaba yefear ifiye yenze izinto eziningi imoshe izinto eziningi nasemakhayeni imoshile indaba yefie ngani ngoba ifie sithe uma ingena ingena nejelasi manje ijelasi iwabhidlizile amaba iwabhidlizile amakhaya ngani ngenxa yefie lapha kwincwadi yamanyumeri ku chapter 6 wakhona we are reading ukuthi uma indoda isola unkosikazi wayo ibiya kumpriste ifike ethi kumpriste uyazini ngiyamsola unkosikazi wami ngathi uyachita lithi zikaNkuluNkulu lapho wayinikezwa amanzi abitha ukuthi awaphuze then uma kwenza mpela lokho kwakushabana amathanga akhe kuze kushabane nesibeletho sakhe manje ngithanda ukuthi sometimes akayenzi lento but if yeah izokutshela ukuthi wenza into angayenze manje izinto ekufanele ukuthi siqaphele ukuthi lezi zinto okokuqala iroute yakhona amanga kaSathane uSathane uletha amanga ukuthi manje akhose ifiye kithi uyabona noma kufiwe uSathane uletha ifiye kakhulu uma kushoniwe ziningi izinto esicabangayo ukuthi yo manje makuhamba kuzokwenzakalani la ekhaya makehamba kuzokwenzakalani kubani manje izinto eziletha ifiye esidinga ukuthi manje sikhumbule izwi kaNkulunkulu lithi do not fear I am with you. Singesabi lutho uJehova unathi. Noma sidlule intweni, uthi Davide, the Lord is my shepherd, I will not fear. Manje ke kukhuluma indoda edlule impeni ezimpini eziningi. Elapho ebethi makahlaselwa yimpi aye kuNkulunkulu uDavide athi uNkulunkulu lempi ngihlasele. Ngenze kanjani? Athi uNkulunkulu abuze kuNkulunkulu ukuthi ngiye na. Makacethe ukubuza athi uNkulunkulu yi athi uNkulunkulu uzongwenza uzongiphumelelisa ngizonqoba na manje siyayibona ukuthi ifiye yenzani ifiye yenza noGideon ukuthi noma uNkulunkulu ethe kuye hamba ngamandlo nawo uGideon esoloke tatazela elokuthi uNkulunkulu ngicela namhlanje ukuthi ungiprovele ukuthi uwoboyisho uNkulunkulu waze wathi kuGideon sesivala bangcwele wathi uNkulunkulu kuGideon hamba uye kwikampu yesitha sakho ulalele ngalendlela ayokhuluma ngaliphupha then you'll know ukuthi eni uzonqoba uNkulunkulu nepatience yethu bangcwele kuyifiye leyo ngoba uyazi ukuthi ifiye ize nesitha uNkulunkulu uthi ezini lakhe do not fear because I'm with you now ukhona lapha ekhaya ungesabi lutho ukuthi kwenzakalani mhlamba uphelele umsebenzi usitshele ukuthi ngizodlani ungesabi lutho uNkulunkulu asenze kahle may God help us ukuthi singesabi lutho uma kuhambe umuntu othile ebekuyi breadwinner ungesabi lutho ngoba uNkulunkulu will always be there for us may God richly bless you this morning in the mighty name of Jesus father we thank you uNkulunkulu othembekileyo ukuthi you are not a man to lie nor the son of man to repent wena uNkulunkulu okukhulumile wena Nkosi yami osithembise ngako uyakwenza lord I pray for that person ogcwele kwesaba uthi uNkulunkulu othembekileyo baba mnike the spirit of boldness ngoba lithi izilakho 2 Timothy chapter 1 you did not give us the spirit of fear but of love of power and the sound mind I pray for the sound mind yalo umuntu loyo ofikele ukusaba let the peace of Jesus Christ hold his heart and his mind together according to the book of Philippians chapter 4 elithi do not be anxious about anything but in everything let your prayers be known unto God who will hold your mind and your heart together in the name of Jesus this is Pastor Gwen amen
from your ear to your heart to your mouth to your feet Join this life on 657 AM.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Detoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
At Radio Pulpit, we love the interaction we have with our listeners on all the social media platforms. It is also our way of giving everyone a voice that can be heard all over the world. Unfortunately, we have been experiencing huge difficulties with WhatsApp for a while now, and we are now forced to find a viable alternative. That alternative is called Telegram. Telegram is an app that works exactly the same as WhatsApp, and it uses the same telephone number as well. All you need to do to be able to chat with your favorite presenter is to download the Telegram app onto your phone and send your message or voice note the same way you always did. We will then be able to receive and answer your message faster, and the privacy on this app is much better too. So, whether you have an iPhone or an Android, the app pic is a white paper plane in a blue circle. Please download the Telegram app right away and make life easier for everyone.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.